unajua.
You know, you know.
Wewe unajua, kwa kweli unajua.
You know, you know.
Wewe unajua, kwa kweli unajua.
You know, you know.
Wewe unajua, kwa kweli unajua.
You know, you know.
Ama ya kifahari, nikujali na we unijali, nikutunze zaidi ya mali, lengo langu tufike mbali. Hata kama ni hatari, mimi hiyo ni hatari, as long as umekubali. Wana mi shwari.
Like you may never seen before. Before, yani jinsi ulivyo. Like you may never seen before.
Unajua,
you know, you know.
Wewe unajua, kwa kweli unajua.